Nkasaba mumanya abaliira munabe nzaali mukyogere. Nabo oli bwakyuka abuuza kumayiti bali
ebyo byesaagala
nyinikolekanga njuli tekazanyiriza ezzungu muteeya matama
obubaka biddiba
ate akalungi musu ndi gyotompeera biba kuntumungulwa mwoteebereza kuba mubalaga bunnyonyo kalotenda nga sebatta wantumu
tayiggana nsubwaje
yampukununu nasiga musajja w'amagezi nyataafa kuyankula
yamanya nsobola n'akimayo
omundabi nabajjibamu oti mulungi gwe bayita enkoba
banisinakwawo nesinyiririra
alaba naye bulyandegaka ntenda butenzi nti owange
eringeri nokka
gyembansambagala okukira bunyana nzaani kimbuyegaaba esobooza mu nsawo naddala abafumbo mumpakidde mu nkizo
gyembansirukanga nengedde
awaka muntu azanyira mu maka bannanga aluma n'owuliranga enjuzi so nga n'okunyiriza omukazi basebo bye weegereza nkulu. Afubanyiriza nnyo n'ataliika bw'ayambalako bw'ati n'atta mu ddene
tabula mugambako ntunyumidde engoye
wabula obuzibu bwe tusanze bannyabo
okwawula atalina ku mukadde
ni sibosa eddanga malaaya yasiiga enjala
n'abafumbo baabiize nti
ateeyonja fala ne benzigula mwanyiridde bannyabo
ekijanjaalo
kifanfumba mu gennyini kati bw'asanga nze atanywera pata mulabe muyisa ne simugamba nkoye ate kyakiseera ne omukazi yenna
okubulaga bwana
wiikyemu ekyatala bafuuwa n'emmindi besaggulira ennume
zowa omutwe omwangu
gyembasiisa nnyana. Eteeka lyawe kkulu
kwogera gwaganzizzaawo omusalo
okulya olaba mukutte biggwera eyo bbali
sirabanga agambye bba tyomubyanzibi
ne bwaganya ekimuwawaabiza ndaba
olaga bba nti nkwekuumidde
eddali leero bawaabidde nze atanyirira nkula
ne bwe tukkaanyizza
neegaana ndabi mba bwamunenya nti kibijjige lya nziba akaabira ddala amaziga kyokka wakazikoyi buddali nze muntu akuumye ekkula
negotasuubiriza nti
akyebuunya nkema ng'ojjo nsibako ye yafaanana eddu
ndabyo nyiizizza
ofaanaganya atuma
bw'omatiranga eno obugera akubasa beevumaaga n'effumbe be balikuba ennoga.
Mwanyiriridde ennume sibakunga bannyabo tali muddugavungu neerangi ngeru kamutukutulire empale nkoze ebisikiriza alabira ku ngoye
sikaati nyimpi obwo obuswanyu
nennyini musibye enviigi tugeze obubase n'enkole
oleka obuleebeeta mu feesi
wa era bubawo emirimu nga nti bubisse munyi
sibawaayidde laba
kulinaanye ennyabo n'entambulayo bw'oba wekka mu kkubo
ekyuka nnyo ng'olengedde
ennume bw'oba omunene n'otiriibiza empina
ate omutono yanyigaka ati nkola
eyakula amaaso bw'aligisa ati munyi
nituyaayaana mujja
kukubya ejjuba bwe bakuŋŋaana ne beewaana ntyoba
tubasammuliza
tubookezza mu gennyini mutwokye ennya abanyiridde be twagala
gye tuba tubeesibakaani
atawoomerwa ssabu. Thank you.
gambira wonna titenda tona manya alina omulala gwakukulidde ebbali ne gwe yeevumyavumya nga amuyite ddu tosoboka kumatira nga abakazi koyi bavuma abantu nga ate basonyi nnyo ate basaasizi zesanfonya ndaba ng'okemazima nedda nammwe mundabe ekibeera kisanga siriiko bunnuma lino ssomo kkulu abakazi lyagabe mwe weenyirizaako ng'abakemuofuna so sigamba nti buli akukwanye mwagali iyo yindabirwamu enkulaga atuumya nze bw'otansanyusa akusanze mu kkulu mbalowa olubeera kikkiriza alabi mwongere obukoti obusikiriza ennumi mpozi omufumbo bweyogere nga nnyabo leka bba mwembe erulireka kikkulu basinga mmwe baabakwatirwa ettima nze koodi fuleeka tubyate ebyatama eya kibijjigiri gerinsakira emmere ngenze kasengejje temunnoonyeze kkulu lwakufaananayo ndi museeni ne kasuwola